love is for you, my lady, my one and only. I love you. Oh, oh yeah.
Easy venture.
Ah, siwezi sema nitakuacha, na hisi mimi na wewe mpaka kufa. Maneno neno wakileta, usiwamini hao ndo wanga wabaya. Na ujue tu nisikuachi, na siachiki nitang'ang'ana na wewe. Na nikwambie tu nisijui kuchiti, na sijawahi kuchiti, ninang'ang'ana na wewe. Ushaninogea
we mtamu, tam tam tam. We mtamu, tam tam tam. We mtamu, tam tam tam. We mtamu, tam tam tam.
Umejifunza wapi mapenzi? Umefundishwa na nani mapenzi? Unanichanganya ile kishenzi, my love. Na wazalili kuwaga wapi mpenzi? Ukujua wewe kipenzi, uliye na vitu vyangu wewe kipenzi chamie. Na ujue tu nisikuachi, na siachiki nitang'ang'ana na wewe. Na nikwambie tu nisijui kuchiti, na sijawahi kuchiti, ninang'ang'ana na wewe. Ushaninogea
we mtamu, tam tam tam. We mtamu, tam tam tam.
We ni mtamu,
tam 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 tam
tam tam.
We mtamu, tam tam tam
tam tam.
We mtamu, tam tam tam
tam. I promise.
Yeah.